I grew up in the hood. I was born in the hood. I was raised in the hood. I didn't choose my destiny. My destination chose me.
Yeah. Uh-huh. Kuna zote. Yeah. Huku Kenyade, system ni kare. Ni attack na kirende ni akare. Yani ni nothing, ni mababi. Chini ya jima na mandenga ndani ya shati. Maisha kava, washae kama sharti. Daily swala walipa kipaji. Shori moyo, mapenzi ni utani. Sunji maringo ni katausi mtahani. Hini ngwai toka nyaleshte na ndani. Huruma ni esto walihanda hadi wangari. Madai, kaleza hadi ndai. Yeah, toka kosto hadi nai. Hakuna bakery, ikona free pie. My time beef, watu wengine you die. My time beef, ni juu yangu na mfly. Na kasi ganji, nitafute badai. Za mtana za daily. Wenye chuki na mapenzi. Life na kifundo, mwanzo na mwisho. Ukizidiwa sukuma wiki na kakilo. Za mtana za daily. Wenye chuki na mapenzi. Life na kifundo, mwanzo na mwisho. Ukizidiwa sukuma wiki na kakilo. Ya leo najua, kesho sina ujanja. Leo napumua, kesho naeza laza. Obituary, otha tano kutangaza. Uongo za daily, uongo kwa teli. Na bado news, panganga ni ya prezi. Na bado mtaa, tunahangaisha na wezi. Na bado mtaa, wengi ya wajiwezi. Nilishe sumu, uongo misilezi. Lazima hustle, kushibila misiezi. Milele para, lazima sote tubedi. Legalize, naishi na mabedi. Maisha corona, lipia kunani. Tukitaso, chaos mtaani. Tukibonga, kuvuta majani. Kabla kuchomoka, swala maskani. Mola kumbuka hukizee wa Kenyade. Za mtana za daily. Wenye chuki na mapenzi. Life na kifundo, mwanzo na mwisho. Ukizidiwa sukuma wiki na kakilo. Za mtana za daily. Wenye chuki na mapenzi. Life na kifundo, mwanzo na mwisho. Ukizidiwa sukuma wiki na kakilo. Mtambo ni chinku, ruti ni chinku. Toka Thika Road, busy ko pingu. Za dunia, kabla tuvuke bingu. Kani kunyavu, Afrika itauziwa chinku.
Really no room in this world for soft motherfuckers, man. Soft motherfuckers don't eat.